Safisha ka kipara ya PN. This light kama niko kwa DM. Speak mia mia kama kwa PM.
Get cheeky and freaky now.
Dora moja kwa nyama. Zungusha tungusha marinette yo nyama. Utapena nyama kwa nyama. Ikibama sana sema tu rewind selector.
Stick me.
Jetili jetili jetili. Kama teke ya jetili jetili na.
Chini cheza na mashente. Tuanze na ngumi mbweze. Respect.
Chini cheza na mashente.
I can be your soldier.
Wake.
Yoko ni bagalu meni roga. Your body shape like cola.
Wake.
Niko choka gacho baya soda. If anyone attacks you I'm order.
Wake.
Oh oh oh. Oh baby. Carry my belly, as we listen to when you see my belly.
Stick me,
jetili jetili na.
Come and take ya, jetili jetili na. Stick me, jetili jetili na. Come and take ya, jetili jetili na. Ah, dondo jetili jetili. Ah, rudisha juu jetili.
Nikupande kama ngazi jetili. Nikujenge kama nyumba jetili.
Stick me, jetili jetili na.
On the beat, Teddy Beat.